Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 48 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hani Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, amashyirahamwe atandukanye ategamiye kuri Leta y'u Burundi arasaba umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira uruhare mu biganiro bihuza Abarundi, kuko basanga umuryango bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba warananiwe akazi ko gutegura neza ibyo biganiro. Ibyo bikubiye mu rwandiko bandikiye abayobozi b'iyo miryango. Vital Nshimirimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Burundi FOSC numwe mubashize umukono kuri urwo rwandiko.
Kwandikiye umukuru w'umuryango w'abibumbye kugira ngo tumumenyeshe aho amashyirahamwe ahagaze ku byerekeye amatata ari mu Burundi, na cyane cyane ku mvugo yuko himirije gutegurwa ngo ibiganiro bizoba ari bya gatanu kandi bikaba bya nyuma, kandi twebwe tuzi yuko ibiganiro bitarigira bitangura.
Hanyuma icyo munenga n'iki ku biganiro bindi byabanjirije ibirimo gutegurwa bita ko ari byo bizaba byanyu?
Nukuri twebwe tuwamenera indakuru kumu turerekana yuko ibiganiro bahaye umuryango wa Afurika y'Ubuseruko ngo bihagararire yuko byarawunaniye kubera yuko habandanije amatata akomera kugeza naho ibyirizwa shingiro byatumye amatati yaduka mu Burundi rihindukwa uwo muryango ubona kandi ukihorera. Hanyuma kandi ubwicanyi, iterabwoba byose byarabandanije uwo muryango birawunaniya yuko wamama.
Ibi mubikoze mu gihe intumwa z'umuhuza w'Abarundi zimaze iminsi zibonana n'abanyapolitike batandukanye, baba aba mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri iki cyumweru babonanye n'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi. Ese mwebwe mu mashyirahamwe ategamiye kuri Leta mwaba mwaratumiwe muri ibyo biganiro?
Nta na rimwe twigira dutumirwa, kandi birazwi yuko ari twebwe twatanguye kubaza ikibazo cerekeye kushaka kwigumiza ku butegetsi kwa Petero Nkurunziza mu 2015. Nitwe twahamagara abanyagihugu kugira ngo tujye kubyiyamiriza, kandi turabirongora kandi turabyemanga, kandi uno munsi turanavuga yuko tukavunira urugo isi yose yuko ibyo Nkurunziza yavuze ngo ntazokwitoza mu 2020 yuko ibyo naho byoba byo yuko bidahagije kugira ngo amakunga ace yibaza yuko ikibazo cy'u Burundi kirangiye, kuko igihugu cyarasambutse bidasanzwe ku buryo hategerezwa kuba ukwicara Abarundi bagasubira kubaka, na cyane cyane inzego z'umutekano iz'ubutungane no gutuma Abarundi basubira kuba mu gihugu bakumva yuko bafise iteka n'itekane.
Ku bwanyu rero musanga umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba muri iki gihe udashobora gutegura neza ibiganiro mubona byavamo umuti w'ibibazo by'u Burundi?
Ndabyo bashoboye, n'ukuri byarabananiye cyane, kuko atari uko tubabona bavuga ngo ibyo bavuga mikebukano mu Gifaransa bita consultation bama bagira bidahera, nta kindi umuntu yovuga yuko bamaze gukora. Hanyuma kandi byabonetse yuko batigira bashaka gufata ku rugero rumwe bene amatati ukamengo abari muri Leta y'u Burundi nibo bene ukuri, nibo batanga amategeko, nibo bavuga bashobora gutumirwa, nibo bemera abashobora kuza kuganira, kandi amatati ahuza nyine abo baba bafise ibyo badahuriyeko.
Vitali Nshimirimana ni umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike mu Burundi FOSC. Ndagushimiye cyane kubwa kanya uhaye Radio ijwi rya Amerika.
Namwe ndabakenguke cyane.
abaturage baburiye imirima yabo mu isaranganywa ry'amasambu ryakozwe mu kibaya cya Bugarama mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje gutakambira inzego z'ubutegetsi ngo zibarenganure kuko imibereho yabo ikomeje kuba mibi nyuma yo kwamburwa iyo mirima. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistokle Mutijima.
Ingeri zose ugiye muri Nzahaha ukajya Muganza ukajya Nyabintare ukajya Gikunda Mvura inkengero zose za Bugarama niko abaturage bagiye bibura bakabura imirima yabo kandi irahari mu gishaka
wararondora imirenge ituyemo bagezweho n'ingaruka zo gutakaza imirima mu kibaya cya Bugarama aho bahingaga igihingwa cy'umuceri. Ni isaranganywa ryakozwe mu mwaka w'2011 aho aba baturage bavuga ku buryo byakozwemo batabusobanukiwe ko hari ababaga bafite imirima irenze umwe mu gishanga bakayamburwa ntibasigirwe n'umwe.
Umuntu wari ufite buroke ebyiri cyangwa eshatu yaragendaga bagafata za buroke ebyiri cyangwa eshatu bakazihereza wa muntu utafite n'ahantu na hato. Ubwo wa muntu wari ufite buroke eshatu akibura.
Ababikoze ni bande?
Ababikoraga na abasirikare nabonaga babikoraga mu bishanga n'abayobozi banarakarengane da.
Abo baturage bavuga kimwe mu mirima yahoze ari yabo ubitunzwe na bamwe mu bayobozi barimo nabo mu nzego zishinzwe umutekano bayihingisha bakohererezwa amafaranga nyuma y'igihe cy'isarura cyangwa se bakayikodesha abandi baturage.
Ari ukuntu bashobora kukubwira ati iyi mirima ni iy'umupolisi runaka uwibera mu Ruhengeri cyangwa se uwibera i Kigali akabari ko bakubwira gusa ariko ikagihingwa ubwo nuko niba babahingishiriza badahari nta ububizi baba ifite ariko ntibaba bagaragara mu buhinzi nyine cyangwa kumva ngo niyo umuyobozi runaka.
Bigaragara ko n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zemera ko muri risaranganya habayemo amakosa hashingiwe ku matsinda zashyize hagamije gushakisha imirima yatanzwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse hakaba hari niyo yatahuye. Aba baturage ariko bagaragaza ko nibonetse batamenye uburyo itangwamo.
Hari ubwo baduhamagaye ngo tugende ku murenge baratwandika biciriyo. Abifitiye amafaranga nibo bayibona naho kanje nyine w'umukene w'umutindi. Basi
uko bameya bagiye basimburana bagiye baza bakatwizeza ibitangaza ko bagiye gushaka iyo mirima ibarura rikajyaho uko meya agiyeho niko ibarura riboneka ariko ntabwo batubwira ati imirima yabonetse ni 20 mu bantu bari barayibuze nk'ibihumbi 200 hasigaye 1,800 mukomeze mutanga amakuru n'abandi bazayibona. Ubwo duheruka dutanga amakuru aho imirima iherereye ariko ntitumenya abayihawe ari bande.
Mu gihe bagitegereje ko basubizwa imirima yabo ingaruka zo zikomeje kuba nyinshi ndetse ubu bayirebesha amaso gusa nta kindi babikoraho.
Nari mfite buroke ebyiri ariko ubwo nagiye mu mukara sinayibonye n'umurima n'umwe. Urabona umuntu ufite buroke byibuze buri gihembwe ntashobora kubura n'ibihumbi 150 ako nkanye ntaho nabona uko ntaho naba na nyakuye ko sima nahinze. Iterambere riradindira ku bantu babuze imirima yabo mu gishanga nuko deyadeya nyine tukabona uko turya.
Iyo mbonye ahingiza uburoke ebyiri kandi umurima wanjye cyari gitanda nari nguriranye kwa nabonaho n'ubu ngubu barahinga ngatambuka nyine basa mpanyura n'ukuri ku buryo njya gusaba ku muntu wahinze umuceri kandi mparuza umuntu ari guhinga nkitambukira.
Mu gushaka kumenya iki inzego z'ubutegetsi zivuga kuri iki kibazo Ijwi rya Amerika yakibajije Bwana Munyantwa Rufonsi utegeka intara y'uburengerazuba adusubiza muri aya magambo.
Turaza kwifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ariko bikwiye ko umuntu wari ufite mu butaka ari bwo bumutunze mu gusaranganya ntabwo akwiye kuba ari we wasigara mu gihe wenda gewe nahabwo mu murima afite n'indi mirimo musozi ntabwo abadafite namba ari bakwiye gusigara bari banahasanganywe wenda ngo gewe narisanganywe n'imirimo musozi mbari gewe ngirana imirima kandi numva ikibazo ugiye kukijyamo tukareba none kuri kwa byo neza baba barengana kuko tukabarengana.
Kugeza ubu nta mubare utomoye utangwa n'ubutegetsi bahuye n'iki kibazo cyo kwamburwa imirima muri iki kibaya cya Bugarama ariko banyiri ubwita aribo baturage bemeza ko barenga 10,000 bakaba batuye mu mirenge igera kuri ine yose ikora kuri iki kibaya cya Bugarama. Si ku nshuro ya mbere urusobe rw'ibibazo by'amasambu rugaragara ha mu kibaya cya Bugarama kuko mu nkuru Ijwi rya Amerika iheruka kubagezaho mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka nabwo hari abandi baturage barenga 10,000 bambuye uburenganzira ku butaka batuyemo babwirwa ko ari ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Aba nabo kugeza n'ubu bakaba babutunze nk'intizanyo mu gihe bagitegereje icyemezo inzego z'ubutegetsi zibufatira. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradio yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Ubu noneho n'umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikiganiro ejo.
Reka dutangire tubasuhuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose mukurikiye radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Nge ubasuhuza kandi ubahikaze ndi Hussein Kayitare, bityo reka mbonereho mikaze na mugenzi wanjye tugiye kubana uyu munsi muri studio, Nadine Uwamahoro.
Urakoze kumikaze, nanjye ndabasuhuje kandi ndabifuriza amahoro y'Imana.
Reka tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo gica ku Ijwi rya Amerika buri ku cyumweru isaa 11:35 za mu gitondo, ariko bitagukundiye kuba wacyumva muri icyo gitondo ushobora kucyumva isaa 2:05 za mu gitondo nanone. Reka ducunguze uburyo umwete maze Nadine aducire ku mayange ibyo tugiye kuganiriza abakunzi bacu mu kiganiro cya none.
Ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko kuko kiribanda ku bucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda, ndavuga hariya ku mupaka wa Rubavu ndetse no mu gihugu cya Congo ho mu mujyi wa Goma. Uyu munsi rero muri iki kiganiro turarebera hamwe ubuhahirane bw'abaturage baturiye kuri iyo mipaka yombi.
Iki ni kimwe mu biganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo, hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro ndetse n'iterambere ry'urubyiruko mu karere k'ibiyaga bigari.
Yego, nk'uko turi bwiba ande ku ruhare rw'ubucuruzi bwambukiranya umupaka, ndetse turanarebera zimwe mu mbongamizi abacuruzi bambukiranya umupaka bahura nazo, yaba ari ku ruhande rwa Congo ho mu mujyi wa Goma ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu. Bakunzi bacu rero murabyumva ko mutagomba kujya kure kuko uyu munsi tubahishiye byinshi.
Ngira ngo rero nk'uko mubyumvishe ikiganiro cy'uyu munsi kiraza kuba gifite umwihariko kuko tuza kumva ibitekerezo by'abaturanyi bacu bo muri Congo ndetse abanyarwanda bibereye mu mujyi wa Rubavu nabo baraza bagira byinshi badusangiza.
Namwe mudukurikiye yaba ari abari mu bihugu by'abaturanyi turagira tuti karibu sana. Dore ko iki kiganiro cyakozwe n'abanyamakuru bo mu kiganiro Ejo aribo Crispin Mizero, Hussein Kayitare, Dorine Ndahumba, Christella Uwikeza ndetse na bagenzi bacu bari mu mujyi wa Goma kuri Radio Taina aribo Daniel Makasi, Jonas Kiriko, Fisto Muhindo. Useni, ese ni ikihe kibazo abakunzi bacu b'ikiganiro Ejo kuri uyu munsi baza kuba basubiza?
Yego, ikibazo cy'uyu munsi ni ese ubona ari iki cyakorwa kugira ngo imbogamizi zigiye zitandukanye abacuruzi bambukiranya umupaka bahura nazo zibashe kuba zakurwaho.
Ibitekerezo byanyu bihawe ikaze yaba ari ku mbuga nkoranyambaga zacu, Useni, ni izihe mbuga nkoranyambaga abakunzi bacu bakwifashisha?
Yes, bashobora kwifashisha Facebook, Instagram ndetse na Twitter.
Nanone bashobora kohereza ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo 0728 02 82 32.
Ubu rero tukaba tugiye kumva imbogamizi z'abaturage ndetse n'abacuruzi bahura nazo bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka ku mpande z'ibihugu byombi, yaba abakorera umupaka baba Egisenyi ndetse n'abakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bari Igoma. Turagaruka mu kanya.
Imbogamizi duhura nabyo nabwo nk'urubyiruko nuko nta gishoro tuba dufite ngo dutangize business kugira ngo tubone uburyo twakagura amasoko yacu mu gihugu cyangwa no hanze.
Urebye nuko udahuza ibitekerezo n'urubyiruko ngo turebe ikintu twashaka twakora kugira ngo mu gihugu turimo tubone amafaranga ku buryo twanakagura ubucuruzi tube twajyana hanze. Urebye habura organization yo kuba twakihuriza hamwe.
Umuti twakora twebwe nuko twakihuriza hamwe tugashaka uburyo twakibumbira hamwe tugahuza ibitekerezo, twabaro amafaranga turi kubura muri rusange tukareba ukuntu twakaga nka government wenda nk'amafaranga ikadufasha kugira ngo dutangize business yacu tunayagure tujye hanze mu bucuruzi. Ndumva ariyo ariyo solution twabona nk'uru.
Nabonye barashyizeho umurongo tukajya dutanga kajito kugira ngo hatagira umuntu uca ku wundi. Iyo bibaye umupolisi ahita amubuza akamwaka amafaranga. Rero icyo mbona cyakorwa ni uko jeto zakurwaho.
Imbogamizi navuga ko buno tutangiye guhura nazo bitewe n'uko amasoko ari makeya. Amasoko gatangiye kuburabura, ntabwo tumenye impamvu. Navuga ko ari izo mbogamizi gusa tubona habaho nk'ubuvugizi. Ubuvugizi wenda twaba dusaba ni ni abantu bazana isambaza bazicushije impande zitanyuze muri cooperative kubera ko bacisha impande bagira ibiciro bitya kuruta ibyo twebwe dufite muri cooperative ubwo rero wenda nk'abayobozi babishinzwe badufashije bakumvisha abantu bose ko gucisha umusaruro impande bituma igihombo kiboneka byaba byiza
Ntabwo imikorere ya hano kuri bariyeri itunyura kuko hari n'igihe wishyura inshuro irenze imwe kuri jetu. Kandi ikindi mu masaha ya saa kumi na saa kumi n'imwe kwambuka biragoranye muri make ntabwo imikorere ari myiza. Bazashyireho abashinzwe kubikurikirana ku bw'inyungu z'abaturage.
Imbogamizi zo ni nyinshi cyane. Icya mbere nyine urubyiruko rw'inaha n'abakene nta mafaranga bafite ubwo rero ibyo ngibyo kuba nta mafaranga bafite ikintu cya mbere bababajura nyine hari abagenda bakababajura ikindi nyine muri Kongo nta mutekano ikintu cyakorwa nuko urubyiruko kwakwegera nk'amabanki bakaba babahereza amafaranga bagakora nyine kugira ngo bashore business Kongo bwo umutekano Kongo nyine yabikaza hakaboneka umutekano
Iyo nambutse umupaka njya mu Rwanda mba ngiye gushaka imibereho y'abana banjye ariko kwambuka umupaka ukajya mu Rwanda biba bigoranye bajye batureka twambuke dushaka
imbogamizi ni nyinshi cyane hari imisoro ihanitse hakaba umutekano muke stabilite politiki cyane cyane ku mugabane wa Afurika natwe hagati y'u Rwanda na Kongo ikibazo cy'umutekano muke hakaba ubushobozi bukeya bw'abantu bakora ubwo bucuruzi cyane cyane umubare munini mu rubyiruko kuko urubyiruko ngo rufite ubushomeri bwinshi ni nabo bagize umubare munini w'abanyarwanda ubu ni ukuvuga ngo nimba urubyiruko nta mafaranga rufite ubucuruzi bwambukiranya imipaka ntibuzashoboka ikindi hari product cyangwa ibyo tujyanayo iki tuvanayo iki hazi iki nabyo biracyari hasi kuvuga ngo hakeneye kongera product tukabona ibyo tujyanayo tukabona n'ibyo tuvanayo hakanuzwa na karite yabyo
Umaze kwiyumvira ibitekerezo bya bamwe mu baturage ndetse n'abacuruzi bambukiranya ku mupaka yaba bajya mu mujyi wa Goma cyangwa se yaba abaza mu mujyi wa Rubavu niyumvira ibitekerezo bitandukanye byabo ndetse nawe ufite icyo ubivugaho ni hahandi wakomeza ukohereza ubutumwa bwawe
reka twerekeze ku baturage bibumbiye muri koperative y'uburobyi ikorera mu karere ka Rubavu izwi nka koparaki
Abo baturage baradusangiza imibereho ndetse n'uko babyaza umusaruro ubucuruzi bwambukiranya umupaka
Abenshi bashakira imibereho igomba ndetse no gucuruza ibi n'ibikoresho dukoresha ibyinshi tubigurira mu mujyi wa Goma
ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu nibwo urubyiruko rwarutuye ahitwaga muri komine Nyamyumba ubu yabaye umurenge bashinze association APERAC iyi yaje guhindurirwa izina muri bibiri na cumi yitwa koperake imaze guhabwa ubuzima gatozi bwo gukora uburobyi bw'amafi n'isambaza mu kiyaga cya Kivu Habiyambere Christophe yihagarariye aradusubiza inyuma amateka bijya gutangira
uburyo bwo guteza imbere abanyamuryango bayo no kurwanya imirire mibi tubagiwe naho koperative ikorera
iyi koperative Maginga yigizwe n'abanyamuryango 33 muri bo bagabo 22 nibo bajya mu kiyaga kuroba ubundi abagore 11 basigaye bakajya kujyagurisha
baba bafite amakomande ku mabare no ku mahoteli abandi bakazambutse Goma
n'abaruka kuri Goma imibanire hagati y'abaturage ku mpande z'ibihugu byombi
ku bucuruzi bw'igoma bwo ta muntu uraza ngo yahuye n'ikibazo ahubwo dusanga barakuyeyo n'inshuti
ibi Christophe avuze bishimangirwa na Sengera n'umwe Jamila umugore umaze imyaka irenga icumi ari muri iyi koperative
nta kibazo duhura nacyo turambuka mbega turahahirana nta mbogamizi duhura nazo na nkeya
uburobyi bukorwa na koperative koperake ni kimwe mu bikorwa by'ubucuruzi bwambukenye umupaka w'u Rwanda na Congo kuva mu myaka 2022 ishize dore ko buri munsi saa kumi n'imwe z'umugoroba batangira gutega indobani zabo mu mazi Christophe aradusobanurira uburyo baroba
dufite icyo bita imiraga n'ibindi bikozwe muri nyoro ariko ikomeye turabifata nimugoroba saa kumi n'imwe ukarambika mu mazi umutobo ufite nka metero 600 ufite ubujyakuzimu ni wenda metero 5 turambika mu mazi yenda turambura dukoresheje ubwato tukawushyira mu masi tushyiramo saa 11 za nimugoroba tukawukoramo saa 12 za mu gitondo ubwo rero sirafatwa
ubwato bw'imbaho burenga 20 bufashwe n'ibiti birebire n'imigozi ikomeye cyane imanutse mu mazi nibwo bukoreshwa n'iyi koperative umuyaga mwinshi uteza imiraba mu mazi gategura imitego yabo kandi kangiza ubwato bwabo ni zimwe mu mbogamizi bahura nazo ariko ngo batabonere igisubizo kuko batahangana n'ibihe ahubwo icyo bahura bibaza ni uburyo amategeko agenga abarobyi mu Rwanda atari y'abarobyi muri Kongo bakurikiza kandi bose bakoresha ikiyaga cya Kivu
asa n'aharimo ikibazo muri Kongo barubisha imiraga itemewe inaha imiraga yitwa Kaningiri nimera gifata ariko leta y'u Rwanda yo ntiyemera bitewe nuko iroba amafi agiye kubyara mu bushakashatsi ubwo bakose ikunze gufata ngisambaza zigiye gutera amagi muri ubwo buryo menageri yarayanze ariko muri Kongo yo iremewe
batangiye ari urubyiruko ariko ubu barubatse abana babo bariga kandi bafite mituweli bityo kandi mbere yo kujya kugurisha umusaruro wabo buri murobyi abanze gukuraho umugabane w'umuryango we kugira ngo nabo barye ku mufa w'amafi n'isambaza baroba
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104 n'ibice bitatu Stay in touch
Amasakunda areba neza biragoye kutumvisha ko hari kibi wakora
ngira ngo rero murabyo yumviye uko abo bacuruzi babyaza umusaruro amahirwe bahawe kandi bikaba byaranabafashije kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi
reka tunyarukire muri Kongo twumve naho uko babyaza umusaruro umupaka ndetse nuko biba byifasha
Il est 6h
Ni saa 12 z'igitondo hano kuri Petit Barrière iherereye hagati y'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Gisenyi ku mpaka y'ibihugu byombi mu isaha nyuma y'ubucuruzi ku ruhande rw'Abanyekongo ndetse n'Abanyarwanda babutangiye nk'ibisanzwe urubyiruko ku murongo ndetse n'ibicuruzwa byabo bategereje kwambuka baradusobanurira
Buri munsi njya mu Rwanda nciye kuri Petit Barrière mfite karita inyemerera kwambuka iyo ngeze imbere bansabika ita niyo jeto yamaze kuyibereka bakabona ndo muri noro kivu andambuka nta kibazo hajya ku ruhande rw'u Rwanda nabwo bakandibira bisaba kujya ku murongo gusa kugira ngo udatangwa hageze imbere
uru rubyiruko ngo mu gihe washaka kwambutsa ibicuruzwa abo ku mupaka w'u Rwanda barakontrola bikabije
Igikuye y'umuzigo bagutesha umutwe ariko iyo nta ufite utambuka nta kibazo ugomba kubaho umuzigo bakawugenzura neza iyo ushatse kutubahiriza amabwiriza bagukubita inkoni
Uyu ni umwe mu bacuruzi amaze kuzuza ibyangombwa bisabwa ku mupaka bakunda kwita chora-chora
Abanyabugeni nibo bahurira n'ibibazo kuko bakora ibintu byo kujyana muri Kongo iyo bageze ku mupaka barabimena
Nuko se mwebweho mubasha kwambuka nta kibazo
Twebwe kwambuka nta kibazo
Mu bakora ubucuruzi bwambukiranyije umupaka umubare w'abategarugori niwe munini Meya w'intara ya Goma abashishikariza gukomeza gushyiramo imbaraga kisa semoti mu kuzamura ubukungu binyuze mu bucuruzi bwambukiranya imipaka
ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka bugizwa hanini n'abana bategarugori aho hari 75% tugende ku nyigo yakozwe mu karere k'ibiyaga bigari naho inzego zacu z'intara ya Kivu twibanda ku kwita ku bushobozi bw'aba bakora ubucuruzi harimo guteza imbere imikorere y'ubucuruzi buciriritse mu rwego rwo kuzamura ubukungu n'imibereho y'ababukora ndetse no guteza imbere imikorere yabo
Le trafic entre le ville ni urugendo ruza hagati ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo mu mujyi wa Gisenyi bafite uruhare runini mu karere k'ibiyaga bigari aho abagera kuri 45 million ari abakora ubucuruzi buciriritse tugendeye kuri statistique cyangwa se ku muzandengo zagaragajwe n'inzego z'umujyi wa Goma
Oh witinya oh witinya Shiru muti mamunda kuko nanji zo manuro Nizo zanji zo ndiwe Oh humura Yes Nitwa andivu munu
ndi umuhanzi nyarwanda nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM. Stay in touch.
Reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro ejo gitambuka kuri radio Ijwi rya Amerika ku cyumweru saa 11:35 ndetse na saa 2:05 za mu gitondo.
Ntabwo wibeshye, nibyo cyane rwose. Noneho Nadine, ushobora kunyemera noneho tukerekeza muri Congo, aho turasanga umugabo witeje imbere, byose abikesha kuba akoresha umupaka, ariko ubwo ndasobanura neza ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Reka twumve iyo nkuru, turagaruka nyuma yayo.
Un jeune papa d'une quarantaine d'années est assis derrière le comptoir dans sa boutique.
Uyu ni umugabo w'imyaka 40 n'amavuko yicaye inyuma muri butike ye aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Claude Gasore ni umugabo w'imibiri yombi ufite uruhara. Iri zina ntago ari rye bwite kuko atashatse kumenyekana bitewe n'inkomoko yo mu Rwanda ishobora kubangamira ubucuruzi bw'igoma. Claude ucuruza telefone z'amoko atandukanye, butike yizwi ku izina rya Tekino mu mujyi wa Goma. Gusa nubwo akorera muri Congo, ahakorera ataha mu Rwanda mu Rekarubavu. Imyaka ibiri ashize uyu mugabo akorera mu mujyi wa Goma avuga ko kuhakorera ubucuruzi byoroshye kandi amafaranga aboneka. Si ibyo gusa kuko amaze kwagirira inshuti nyinshi z'abanyekongo. Mutumike Rizete avuga yuko ubushuti bwabo atari ubwo mu kazi gusa, ahubwo n'imiryango yabo yabaye inshuti.
Turakorana nta kibazo rwose. Jyewe ndi umukongomanikazi, yampaye akazi rwose nta kibazo. Dukorana neza, turanaganira, akangira inama, njya namusura iwe aho atuye mu Rwanda.
Risete kandi arakomeza ahamagarira abanyekongo bagenzi be kugirira icyizere abanyarwanda bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Goma.
Jyewe icyo nabwira abandi bagenzi banjye ni uko twafata neza abanyarwanda bakorera ubucuruzi mu gihugu cyacu. Ni abavandimwe nk'abandi bose, ntitugafatanye ibintu bya politiki n'ubucuruzi. Jyewe ndubatse, mfite abana batatu, mbayeho neza n'akazi kanjye rwose nta kibazo.
Ngiraho kandi ko abantu batagomba kumva amabwire, ahubwo bagomba kubanza gukora ubushishozi neza kubyo bavuga.
Naho najya ngo numve nduhutse, na nandi najya ndamutse ngusize, urya sheri naremewe wowe n'ukuri burya naremewe wowe.
Nitwa Sano Aline, ndi umuhanzikazi nyarwanda. Nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM. Nawe ntugacikwe.
Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Ikirere kitari wigihu dukeye ku mutima no ku maso,
dufite impamvu amagana imba nikomeye ibyishimo.
Ikiganiro ejo rero kikaba ari akagaruka, tubutsa ko ari buri icyumweru guhera isaa 11:35 za mu gitondo. Utabashije kugikurikirana ni saa 2:05 za mu gitondo.
Turabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro.
Ikiganiro ejo ni akagaruka. Ciao ciao.
Ya mbere ukubaka ejo atubereye ejo ejo. Hey, Joe.
twubaka ejo atubereye ejo 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 ejo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu, mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro.